Kololo. Niko tena Sadafa Records kakawa. Unajua mbona unajua. Shani mola wangwe, ume provide online aid, umekuwa msela isomlo fawe, mino complain anything, se mola wajua mapenzi zaidi, ino onyesha kwako medata stoki kamwe mihi, emita jumu na jua kuishi kwangu, mola mpenzi wangu, we tena mapenzi yangu, kwako sio ya karaha, nyakati zile ukaniita niwe wako, kano mana tuta dance na we Sunday, na malaika tukisifu jina lako wewe, kwa yale yote ulotenda, ulijua udogo wangu baba kipenzi changu, ndo mana mimi tena naimba jina lako milele.
You want